Obwakabaka bwa Buganda busabye abantu b'omutanda okusenyesira ku kusitula omutindo gw'ebyobulamu nga beekebeza endwadde ez'enjawulo bamanye bwe bayimiridde era beejjanjabise endwadde zino batere bazeegobeko nga Ssemukutu bwe yeegoba ku bali b'amayenje. Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga ye yakkaatirizza ensonga eno nga yabadde ku mukolo ogw'okujaguza amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka Empologoma ya Buganda Sseggwanga Kimera Frederick Ronald Muwenda Mutebi ow'okubiri ng'aweza emyaka 71 ng'emikolo gyabadde ku lutikko ey'omutukuvu Nicolaus eyabasodokise Namungoona. Katikkiro yakikkaatirizza nti weewaawo Buganda ekyalwana olutalo olw'okufufugaza Mukenenya naye abantu era abassemunywa tebasaanidde kugayaalirira kulwanyisa ndwadde endala ez'obulabe nnyingi ezibasuza nga bakukunadde nga lumonde mu kikata.
Kyokka Mukenenya basabo ne bannyabo si bwe bulwadde bwokka obukujojobya. Ennaku zino obulwadde obw'entunuzi, obulwadde obwa sukaali, omutima, kookolo, waliyo kookolo wa katungulu mu basajja abasusizza emyaka 40, ate waliyo ne kookolo wa nnabaana mu bakazi, waliyo n'abayulika nga bazaala mu luzungu bulwadde babita ba fistula, waliwo endwadde z'omutwe ate oluusi nga zivudde kukozesa ebiragalalagala. Awo nno Buganda okudda ku nsikko tusaana okweyamba amazaalibwa ga Bukaajumbe tusse nnyo omulaka ku bulamu bwaffe kubanga bw'oba toli mulamu tolina ky'oyinza kutuukako.
Katikkiro yeebazizza Ssaabasumba w'Ekkereziya ey'Abathodokisi olw'okwagala ennyo omuteregga Ssebuufu Bwango n'okugondera ebiragiro bye omulina okutumbula ebyobulamu n'ebyenjigiriza ng'ayita mu kutandikawo amasomero n'amalwaliro. Ssaabasumba Anonymous Muzeeyi yazaayozezza nnyo Ssekesa olw'okutuuka ku mazaalibwa ng'aweza emyaka 71 n'akinogaanya nti Abasodokisi bakolaganira ddala bulungi n'Obwakabaka ng'omukwano gubasaza mu kabu enswa nnene. Wabula Ssaabasumba Muzeeyi yaloopedde maaso mooji omuze ogw'okuwamba abantu n'okubuzaawo abantu ogususse ettemu erituuse n'okutwaliramu abaana abato omuliro ogwokya obutale n'amasomero abantu abagobaganyizibwa ku ttaka n'okusosolwa mu ngabanya y'obukulembeze mu gavumenti.
Tumadiza bulungi ssemateeka w'eggwanga ekirambika bulungi nti fena tusobola okufuna akafu ne tuweereza Uganda yaffe era nyinza okugamba Ssaabasajja nti tulina abakugu abo n'obumanyirivu bungi mu Orthodoxi mu chaci yaffe mu Orthodoxi bangi naye ekyennaku tulekeddwa mabega ate tulekeddwa bweru kiriza Ssaabasajja Kabaka waffe omwagalwa omukolo guno ogw'amazaalibwa oguwasiima gukolebwe wano Namungoona. Ssaabasajja tukwagaliza amazaalibwa amalungi Mukama akwongere obulamu Buganda ne Uganda bikulaakulane.